Bukela kumkamaki. Bukela kumkamaki. Bukela kumkamaki. Uma kumthande ngenamali. Uma kumthande ngenamali. Uma kumthande ngenamali. Uma kumthande ngenamali. Vuswa ngamacala, vuswa ngesinkwa namaqanda. Mina la ungatha namakazi, sozwa ngilalisa nabantwana. Awuhlalisekile undleleni, khonjwa yonke indawo sanqandeki. Awusayikhulume yami, selokho ngahlula kukhipha kuleyanya. Awusayikhumbule yami, emzamo ngisasebenza ngale kwaleyanda. Bukela kumkamaki. Bukela kumkamaki. Bukela kumkamaki. Bukela kumkamaki. Uma kumthande ngenamali. Uma kumthande ngenamali. Uma kumthande ngenamali. Uma kumthande ngenamali.
That mina ngiyamhlanganisa. She acted all cool, she knew ngizohlanganisa. Probably had a nigga gone engekho nozosixabanisa. She came for soccer cause I couldn't provide, she turned upside. Nah, now shit's bitter, namanje ngisabalisa. Drowning in my souls, I'm thinking about my Mona Lisa. She got me hooked, that was fish, I took the bait. This short goes way up, spitting you by the break. You gotta take it a little slow, trust the time and the wait. I did time and the wait when niggas was having their ways. I fell numb to the patient, smiled and lied to my face. I'm headed home, with destination is a loving place. Heavy my ways with this bottle as I crash on the base. Wake up and get your clothes, it's frequent when dirt is my base. I'm really bothered how my feelings, I collect the waste. We may be over, I'm just hoping that you get it safe. Ay.
Bukela kumkamaki. Bukela kumkamaki. Bukela kumkamaki. Bukela kumkamaki. Uma kumthande ngenamali. Uma kumthande ngenamali. Uma kumthande ngenamali. Uma kumthande ngenamali. Utholakali mengisekhaya wona nokucinga nilali yalingwa ngisehlane na abesuyithole lo munye inkulu indaba kulo makhala ekhukhwini okumele mukhala ubanjelwe ekhishini sengiyithola ngicabanga ungamakhelwane ngiphinga ngiqede inkosi ungawukela uhambo lami lwamba likamanje uhambo lami nawe nkosi liyangehlula sengamela ukuthi ngiyoshama uwe bukela kumkamaki. Bukela kumkamaki. Bukela kumkamaki. Bukela kumkamaki. Uma kumthande ngenamali. Uma kumthande ngenamali. Uma kumthande ngenamali. Uma kumthande ngenamali.